equal energy. Believe. I want you to believe in me. To believe in me.
Kumele ngivuke ngithathe isikhwama ngibambe imoto ngihambe ukuze ngikwazi ukuba indoda ezokuyenzela konke. Ngifuna ungithembe, ngifuna ukuba indoda eqotho. I understand daily life inzima la ngaphandle. I wanna show you love, give you love one day. Ngikupropose nginike impilo soft, ngikubhekele sigcine sinomdeni, sikhulisa abantwana ngothando ekhaya elifudumele. Nguwe kuphela baby ozongenza indoda
emadodeni. Kwenzela yonke into nje, ngiyakhombithwa la ngaphandle, ngiyakutshela nje, ngifuna ube uzizwe uphelele nje. I want you to believe in me. To believe in me.
Kusuka kudala siphusha uthanda sikaze sisaxabana. I'm in love with you, nguwe kuphela oyithemba lenhliziyo. Uhlulo mamgobhozi bekudukisa, bengibeka amabala bethi asifanelene. Wena kodwa hlalwa ngabanaka uyithemba lamaphupho ebuhleni ebini. Wena uhlezi unamababy, ngiyakuthembisa mina iy'nkomo ngiyishaya ziphelele. Ngawe anginanazi ngisho ekhaya amasango avuliwe, kulinda indlovukazi ezoshanela
amagceka nomhlelo. Njengamabuyela yekholi, ngiyabantu ukuze ngihole. I want you to believe in me. To believe in me. Bengicela ungibheke njengamabuyela yekholi. Ngiyabantu ukuze ngihole. Nami ngike ngikhone nje. Ukwenzela yonke into nje. Ngiyakhombiswa la ngaphandle, ngiyakutshela nje. Ngifuna ube uzizwe uphelele nje.